ndaba mu binene tate enensi ne bwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene binene nyo katonda byakulaba mu nebwo ba mutono nga Daudi mumukama Goliasi omumega bakulaba nge kitagasa naye mukama kulaba mu mwana kwafira lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira lwolibeera ku nnyanja watayitika ku lulwo mukama alikoletaka Mutima gwange onyweranga Meme yange onyweranga Mutima gwange nywera Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu ne bibula lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira lwolibeera ku nnyanja watayitika gwe ku lulwo mukama alikoletaka meme yange onyweranga mutima gwange Talaba, hey, you're the talaba.